denhousezambia.com.
Yo, it's Tricks the Odibo 11s. I'm capable of being head. Let's say, ni bini feni mon, osani sula, osani sula. I am the next big thing, nitaya machua. Fa kampuni lata utotwa chepa tupuna. Ndawa ni supporti yanu yeka yeka yenifuna. Nibili veni mono sani sula. I am the next big thing, nitaya machua. Fa kampuni lata utotwa chepa tupuna. Ndawa ni supporti yanu yeka yeka yenifuna. Sula, I am the key to doye vakango segula. Mausha veka veka vivanda vevi vuto pusha. Bring them up white ticket blue. I swear sinza ulula. Monga rap guru nipeleke nipamtunda. Nipase ni supporti ni kufake ni kuchalo. Pampamo ni masata ni profit ye mzatengamo. Penenzo yambo rapa mwenzo tamba disparado. Manje future bright chikango chome mumagago. Sale kelela wakwa konga una sofa lipa mialo. Mona kwela paka puna musontele pali lada. Ni supporti yako yenga mpele kepa mamba. Soche tienda tikula life ni kutandiza na stop. Underrating people sunga mzake sazivika. Ni moving on a faith kweni enda ni zafika. Ozonda leka kuzonde ngauli gudu ve uchita. Geto gospel over evil jepeni na imilila. Nibili veni mono sani sula. I am the next big thing, nitaya machua. Fa kamponi lata utotwa chepa tupuna. Ndawa ni supporti yanu yeka yeka yenifuna. Nibili veni mono sani sula. I am the next big thing, nitaya machua. Kamponi lada utotwa chepa tupuna. Ndava ni supporti yanu yeka yeka yenifuna. Chempembani matu yanu mvele watamkape bonikali. Ni mise vinga menyu kadili patebo. Pawandosa sukumula nga flower reduce your level. Bebewa makusula vauze you are from the ghetto. Pitiza the things you do wa siye veva makusula. Olo vienda vikosa socheti yetu lukusha. Simbamvu zeka zeka leka izi baza medula. Gama ya tila lelo siya baza peapo manyu osani sula. Npase we non zimbe sinfu na musale. Nisevinye paneka noti vasala pambale. Kazuwa kukaribe ote ni choma mumame. I practice what I preach brother man usani jaje. Malevo nienda nkwezeka batambo and down to earth. Nisungile ni spesi funo nyamu ka rocket. Vao napani kwezeka vafuno cha propagate. Dava mola bought the man and gun sevens up at your gate. Kuchila kube and drug abuse. Ote ni choma mu studio deuza kanpeza mu prado. How come si zangala funzo ni vipisha ni kauka. Sif mapelela kutulo. The future is in my own hands. Nisuka mona chifuso. Nibili veni mono sani sula. I am the next big thing, nitaya machua. Kamponi lata utotwa chepa tupuna. Ndava ni supporti yanu yeka yeka yenifuna.
Download music at denhousezambia.com.
Osa ni sula. Nicha ya machua. Utotwa chepa tupuna.
Yo, Mr. Trigger. Roll it up.